palm tree.
Yeah, yeah. Zopa in the building, baby. The incredible. Miracle. Incredible miracle. Yeah.
Bin Laden.
Yo.
Ebana hini babu kubwa nikirapu wanatisha kafile mtuka fufuka kwenye hardcore rap nika moto hakuna wakugusa wanakimbilia mainstream kama tuna wafukuza. 1-2 mic check wana nyuma sana kuona rap wa bongo mighty wengi wazi kufanya kitu bila kuwa na nia, ni kavile unataka kuona kitu bila kuangalia. Sio ninachofanya zaidi viduku na skin jeans, na kwa skill hiz nikitema 16 ni ngoma nyingi za chin bisi. So make it now, ukinisoma haupati kazi. Miraka noma ndo mkali wa kama utaki basi. Hacha. Ayo, back up, rock rapping. Black back up, packing rap back and I'm back and I'm rapping. What is happening? Ha, miracle beat moja na moja. Incredible miracle rap, Bin Laden.
Incredible miracle rap. Ebana hini babu kubwa nikirapu wanatisha. Napochuja rhymes kama Twitter, advertise imekwisha. So nasikika live kama speaker. Incredible miracle rap. Moko kiungo mwenye kazi zaidi ya kichwa la sura ya mchezo cha. Ayo, back black rapping. Black backpacking, rap back in the back. And I'm rapping,
advertise imekwisha. So nasikika live kama speaker ndani ya bunge. Juu ya mdundo line zaidi ya gita pima sound. Napochuja rhymes kama Twitter, mambwige wa town. Wanaochujwa nice kama mister. Bado lugha safi kama hije na chimbo ni juu. Napokula nyasi kama trigger. Na rap hideous mistari na kimbiza wanyama toka kwa chaka kari sasi ya kuindia. Na wanajua hapa kazi bado shida, na shida ya wazi ni hichi kizazi cha kuiga. Moko kiungo mwenye kazi zaidi ya kichwa la sura ya mchezo chafu ndani ya vazi la maisha. Back black rapping, black backpacking, rap back and I'm back and I'm rapping. What's happening? You rappers think you spitting that rap ish. Incredible miracle rap, Bin Laden.
Incredible miracle rap. Ebana hini babu kubwa nikirapu wanatisha. Napochuja rhymes kama Twitter, advertise imekwisha. So nasikika live kama speaker. Incredible miracle rap. Moko kiungo mwenye kazi zaidi ya kichwa la sura ya mchezo cha. Ayo, back up black rapping. Black backpacking, rap back in the back. And I'm rapping, what is happening? Incredible miracle rap. Ebana hini babu kubwa nikirapu wanatisha. Napochuja rhymes kama Twitter, advertise imekwisha. So nasikika live kama speaker. Incredible miracle rap. Moko kiungo mwenye kazi zaidi kichwa la sura ya mchezo cha. Ayo, back up black rapping. Black backpacking, rap back in the back. And I'm rapping, what is happening?
Destination Sound.